inkastoo ciidamadu uu taageero Maraykanka ay dib u qabsadeen inta badan dhulkii uu horay gacanta ugu hayay ururka ISIS, ayaa haddana Turkigu waxa uu waqooyiga Suuriya ka wadaa weerar uu meesha kaga saarayo maleeshiyada Kurdiyiinta ee hormuudka ka ahaa dagaalka ka dhanka ah ISIS. Ankara waxay sheegaysaa in maleeshiyada Kurdiyiinta Suuriya iyo Ciraaq ay xiriir la leeyihiin kooxda BKK oo uu Turkigu u aqoonsan yahay argagixiso. Aqalka cad ee Maraykanka ayaa sheegay Arbacadii shalay in meelaha ay ku yartahay halista ururka ISIS ay ammaanka ku wareejin doonaan ciidamada deegaanka, inkastoo aan waqti cayiman loo qaban. Hadda waxaa jooga Suuriya ciidamo gaaraya ilaa iyo 2,000 oo askari oo Maraykan ah, badankoodna waxay ka howlgalaan magaalada ku taalla waqooyiga Suuriya ee Manbij. Magaaladaas ayaa waxaa ISIS ka qabsaday ciidamo uu Maraykanku taageeray, kuwaas oo u badan maleeshiya Kurdiyiin ah. Khudbad uu dhowaan jeediyey madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayuu ku sheegay in la joogo waqtigii askarta Maraykanka ay soo guryo noqon lahaayeen, laakiin arrintaasi ayaa waxaa mid waqtigeeda aanan la joogin ku tilmaamay taliyayaasha ciidamada Maraykanka iyo xulafadooda Carabta iyo Kurdiyiinta. Maxamed Abu Cadil waxa uu ka tirsan yahay golaha militariga Carabta ee Manbij.
We have liberated
again the one for Horonia Daesh. Sorofay Sahiba Ayano Kuna Hidamana de Ganada Al Horene. We had Chira was Bishina Kasa Bahiwa had Arima had Dibede Yatanka Sandiga Marekanka, who was all of Sharia as Captain Marekanka, Halkana Mimbich and Elechogi Donan.
In the Makatis and Military Marekanka, I had the one for Likasama State, Dusha Sare, Burkuta, Magala, the Mimbich, Garahan Mel Udo, Ag, the mother Turkey Jogan. Cali Manbij waa taliye ka tirsan maleeshiyaadka Carabta ee ka dagaalama magaalada Manbij.
Before it was only patrol. Now it is better.
Markii hore waxay ahayd kaliya rondo. Waxa ay maraysaa in la sugo ammaanka eeriyada si loo xoojiyo in aan mar kale weerar nooga iman militariga Turkiga.
Aqalka cad ayaa Arbacadii mar kale ku celiyay in Suuriya laga soo saarayo ciidanka ka jooga Maraykanka, laakiin afhayeenka madaxweyne Trump Sarah Huckabee Sanders ayaa sheegaysa in aanan weli la cayimin waqtiga la soo saari doono ciidanka Maraykanka.
We want to focus on transitioning to local enforcement and
waxa aan diiradda saarnaa in aan hawsha ku wareejino xoogaga maxalliga ah, isla markaana ay qabsadaan hawshooda si ay u xaqiijiyaan in Daesh aanay mar kale u soo muuqan, sidoo kalena ay hore u sii ambaqaadaan horumarka ay Syria ka sameeyeen ciidanka iyagu.
Dadka ka faallooda arrimaha bariga dhexe ayaa sheegaya in kooxda Daesh aysan weli ka tegin Suuriya, inkastoo ay lumiyeen magaalooyin badan oo ay xukun jireen. Ciidamada cusub ayaa hadda doonaya inay maamulaan oo ay sugaan ammaanka meelaha lagu xoreeyay Daesh. Taageerada uu Maraykanka taageeray maleeshiyaadka Kurdiga ah ee dalalka Ciraaq iyo Suuriya kula dagaalamay Daesh ayaa sababay khilaaf siyaasadeed oo soo kala dhex galay Turkiga iyo Maraykanka oo ah xulafo ka wada tirsan isbahaysiga NATO.